Nisobia mbaki, unitangulie. Mbia subuhi na mapema, nimera uka na piga goti chini kumshukuru Mola kwa maana tena ni siku ingine mpya. Yeye amenipa, bila kusita nikaanza kupanga ratiba. Mbele zake Mola, ya kwanza Mola unitangulie. Unitangulie, pili pia uniangazie baba. Uniangazie, ya kwanza Mola unitangulie. Unitangulie, na ya tatu nifungulie baba. Unifungulie, kila kitu nachofanya e papa God. Na umbo unitangulie, na chochote nachopanga kufanya ewe God. Pia unifungulie, kila kitu nachofanya e papa God. Unitangulie, na chochote nachopanga kufanya ewe God. Unifungulie, njia zangu zikifungika baba. Unifungulie, ukiona nimelemewa baba. Unisaidie, ibilisi akinipiga vita. Unipiganie, mpangwe nayo pangwa na adui. Unipangulie, njia zangu zikifungika baba. Unifungulie, ya kwanza Mola unitangulie. Unitangulie, pili pia uniangazie baba. Uniangazie, ya kwanza Mola unitangulie. Unitangulie, na ya tatu nifungulie baba. Unifungulie, kila kitu nachofanya e papa God. Na umbo nitangulie, na chochote nachopanga kufanya ewe God. Pia unifungulie, kila kitu nachofanya e papa God. Unitangulie, na chochote nachopanga kufanya ewe God. Unifungulie, unitangulie, unifungulie. Kristo bila boka namba uniangazie. It's true kwenye hii dunia leo hili kesho lile unisaidie. Ibilisi ameni andama chochote nachopanga anipangulia. Sina kazi maulana kulimsela mimi nina angaika. Siji wapi nitaanza njia zote ibilisi amebana. Ya kwanza Mola unitangulie. Unitangulie, bili pio niangazie baba. Uniangazie, ya kwanza Mola unitangulie. Unitangulie, na ya tatu nifungulie baba. Unifungulie, kila kitu nachofanya e papa God. Na umbo nitangulie, na chochote nachopanga kufanya ewe God. Pia unifungulie, kila kitu nachofanya e papa God. Unitangulie, na chochote nachopanga kufanya ewe God. Unifungulie, kila kitu nachofanya e papa God. Na umbo nitangulie, na chochote nachopanga kufanya ewe God. Pia unifungulie, kila kitu nachofanya e papa God. Unitangulie, na chochote nachopanga kufanya ewe God. Unifungulie,
unitangulie jalani. Kristo Bill, ndani ya Asaf Records.